Yo, I'm so nani na nani wanasema nini kuhusu fani na bado wako gizani? Au sio? Turn it up the beat. Let's go.
You know what it is. You know what it is. Because of I'm so. It's free at our studio. Wow. We make decisions. Oh.
Mchana kutwa kwenye kona usiku mchana tunasaka kakichaka matejiri wataka hongo wa kwa jiri tumechoka nafoka maisha kama poka ilini yata nyoka kina siku kina mwaka maisha yako moto ye minasaka waka nimechoka everyday niko mbio kapa mbio natoka kwenda hustle kwenye mtaa ni mashaka mabeste wabeya na talaka bila hata kutaka maisha ya kutata tamasi jakata najua tatoboa kwa kishoka ogopa nifaya kama nyoka na tamba hata kwenye njika usaka wengine wamezuka na mitindo ya kubaka bado nina maka nikiwaze chizika maisha kaya mi nitaongoka
Ume kisishi si vichana Aishi yesi wika mwenye chana Usota usiku na mchana Geruvai, utasike sana Ume kisishi si vichana Aishi yesi wika mwenye chana Usota usiku na mchana Geruvai, utasike sana
Sometimes I wonder how the life goes to me I have to risk another to get some money got to keep from my honey that's why every day in the street people are kind when you call for the cops I'm going missing for about a month or a year never never forget I'll back and knock on your door something to know I don't care when you care I swear I'm ready for whatever when you call me a killer black nigga I have some rules I don't want tomorrow cause I feel sorrow I need a keeper of tomorrow When you borrow today, make it tomorrow That is what I know
We make decisions in each other Aishi yesi wika mwenye chana Usota usiku na mchana Get a ride, tutasike sana We make decisions in each other Aishi yesi wika mwenye chana Usota usiku na mchana Get a light, put a sicker sun We make decisions in each other Aishi yesi wika mwenye chana Usota usiku na mchana Get a light, put a sicker sun We make decisions in each other Aishi yesi wika mwenye chana Usota usiku na mchana Get a light, put a sicker sun